Solimon hediyan kobe tedube taskaram sappo e jega bo dande fulbe immorde Washington komi woni ciarno modumba ko ene wondi der silmaaji chapantati aroji di e hino tito de taskaram menon hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintin na pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekolji ton ka tajere didabere en jahan Mauritanie yiden e hombo on anditi hawa makko kanko kanko woni Kodda Sall kirdinowo ka mejaaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore nde ka tajere dimmere dande fulbe won wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah
jowlol sukabe
wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintin na jangobe ben ko dum addi hadugol telephoneji joma hakkilaji ka ciudi jangirdi sukabe no layude e der lesde adunaru e der Afrika Togo Ghana Algeria Egypte wobe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telephone ka ciudi jangirdi wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o lekkol ji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ide gadudal bawlende ngal do wano dude heewde Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe be yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangino wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makobe sabu ewnor koy koy
bi on est confronté à ce genre de situation
kono wonir meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben sondo pay koy yaltine telephone jidi feewdo jangete si men nangidi be mum be wi'a ko sa yombe woni darude dul no fallamen
mais ça te distrait en ce moment
hore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yo bagol telephone kadudal Loes René goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe fay be ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta gol hitande no men noddi tino mabbe fay be ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana ku jomo ka suudu jega buru no jogo telephone en la on koy mabbe mabbe jondaybe be woni ide andi pay ko no tongana yobe gol telephone ka jande
non c'est interdit
ala jamadu wuriba horejo mojo bere mabbe fay be kadudal attaqwa no miji ko hore be dudde den e jangina be ben hani burtude ngannangol fay koy koy fino dum accira be hollibe tawaka ko faybe be yobo tokon telephone ka l'école
e ko faybe yata telephone ni ka l'école tonkon mi on harimi tawaka mo yana faybe be fay kon kon ay ko yehi jangugol o jetti hakkilo makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakki makko ala e ko jannete jono no si be yahi ka jangul ton be ak telephone din kasul tina no harimi mo yana faybe mo yana be yargo telephone ka jangata
wakilare horebe dude den e jangina be be fuddi battinde seeda seeda ka beben no wattande yila e yo bagol telephone joni ka be jangata to
mayna bo telephone ko koldo foto be jabutu
mede mi adofta simi adde gami jangata o ko jangugo ladira
professeur Zamblé Ambroise rendo yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde suka beben si dumi ke fijirgol telephone hoy koy be heba e lorra suttugol tampinay golbe ha bonna jande mabbe den fi noy yo dudde den hunna latingol tonge den hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir
ko bengure di kapay koy koy wata don si oy haka dudal hani be dugal daragol no accira ko bengure ni di suka on fuddoto ko tombe hana bangina ne de lor raji wondude hu torgol telephone ay kambe be anda itiri bona telephone mo be tambi hollo be ko fewnde aduna on fu
haray andintinay witto ngo jannay be ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny yaltini ka mayde hitande ujune didi e noga e tati holli wonde der Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukaabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorori suttugol tampinay golbe ittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haqille sukaabe hewbe e der Côte d'Ivoire. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
Ajarama Amadou Diallo e biol salndu ONU kipundu fi jande e pinal no wi'e UNESCO wittoji mbadadi e der Belgique, Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben famu. Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e nogas e go ko yata chapande jeedidi e go e der temedere wel lekkolji gouvernement leydi ndin no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukaloy pamaroy en heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijo monemu
mijo mon emum
mijo mon emun
mijo mon emun
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telephone hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
Inderejibiri amen amiri ngodani min kam hatkibe du wadani mi ay dun hada ben horuke akillo mabbe do jande amin wi ni be fa'i yeso ka
Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min india hawa usale shiya wadugo woya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo woya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
Indiya Muhammad Haruna Jibrin Abuja jabrude dum hoshi do haduki sukabe wadduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no donduki ata endi wondi kuje dudde kado sukabe janguki be garay kalaruki kuje de kandayi de be gaday ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handa e modibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onodda mo otto otto nodda mo ay dum handa o suka famaru ay hakkilma ko ata ko to jangirde atawai modibbe jangina atawta mo watti hakkillo mo winda ko o mo janga ko mo hakkini mo nana ko modibbe oddo wi atamo hollita mo mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handa yi dum ala suka be goda ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e ma be ganna ma ata be gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore e majjum gaskiya mo hada be ya duki yimbe be gibbe kala ka fijo e mi e kuma ha duki lenguru ya jangirde min le min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement intérêt dum wonno ko mila mila ko hani wadede heba jande ne yaara no hani nokku alla fu so dum wari na dum jangi fu dum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yama jabete wobbe na waye wadede libbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wona ko watte don na dum waye nafude jande ne sabo na waye adude dum tewta guddum fereji ko jangno jami tawe an horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu horama tawe sobe ngaddi dum ekol do fu o kujje de nafata be gonna be ndara
Joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonugal wagadugu dun ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko
docteur Hamadou Diko
wi wa fulfulde ti fofo modon sanen ko jabno fa jabado dum mona jamde de ko hande min jooti dande modon ko habbudu dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojama na men anna salle la loi hojama Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
loi pay pay hojaka hono e dow hadugol fefe jonnon jonga e halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi par exemple leydi arabe leydi tubakoube no wodi leydi ko jude luwaji so reifa suko wari fa yaha ekol fu dambugal jangirde don yoppata telephone mudo naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joom woofi nadde telephone mudo de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc tonka dum wala fijirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecolage di ka fu wana banna do modi li reglementaire do
on ecolage din ko buri heedu fu atana jogi loi faysi jogida telephone no kanda gollirde e mudum jonnon jonka ecolage anka di laamu jeyadi fu atawan ecole fu na jogi anka mbaaki mudum feere hego wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telfi ko buri hasade wakkati jande wodi denka na kade gollirde telfi din
de dum hono ko wodi na anon milo mawdo suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telephone e hore ma handen laate ke hunde de yimbe bawa kaari e mutu na jogi faydaaji kewdi ko bona wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri heewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu ndelle saabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore mi do wundi e do wiide telfina kaani hadede ton di neddo wa hadude goddo telfon wuram koy mi hono to jangete pay don kay mi do wundi e wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge telfon fo wakati gomma do wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jangde le de ka biida ton kan way hadede de to de kan na bawi sawrede sedana
jande ji lehiji ndago jonga ko biete ne français de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ka le yi ande na kaani hadede wardude telfi jangirde fes ko biiden dum ne reifa suko uddit telephone fu fay mawdo reifa uddit telephone wayno hakkilo fu do telephone do woni hettinanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mi do wonde dum cuudi towdi seeda de wonno investeje wawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet jogida jaata awawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilisi hono den windande ka fu jomno way accede gollira me ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wod tilisu faata e jangino on horem wi on garde sabo hande windande meden handen de na tilisi ngollitiron telfoji
de sa suka saloken halaji de jangino be kali dum mona mi debe tabe ngada telfi le kiuri jangir de soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wada de milu mon sabo goddo ka telfo mudum tetet sona ekol bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle minan ya leetom jangirde amen don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndari no ngadono ton suko modon me hono hoyde telephone on resat e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den mili Burkina Faso na hani hoygon la loi on yo planite
kanjum min kay leeyande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko way hojede de dum laato fu na hani me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum ni no telephone jangirdi o dum min jaati e le duubi garodi ko mi den goni milade no watta de tay suka be hayebe hewtube suudu naye burdu nanga wadobe recherchiji witodi be tay o lieu de tay telfi dido njogi na wodi telfi gommade on tablet biete atan leeton programmeji kala ko njeedo jangude fu ne jippine leeton donc suko on so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko homtata bi adam dum fu wala ton
leedon sarabe nawdi ko kani wadde kambe duna
Sara ben kani wadde ko heewi jaati normal ma ko wadde te ka fuddu kam o kani fuddirede jaati goka tan neddo heño e sodande biyum telefon dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telefon on ngonginaatu rento e ko telefon on torrata jango wodu fu tindina dum fa hande so ni telefon na hada to jangata ton fu mboddoda ko hada dum ga donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telefon on dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadam dikko viwa fulfulde ti fofo modon sanen
ati a modon on fu en jettam on
Dande fulbe wondu don e hedaade e dow vewa fulfulde no hede e dow radioji duududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di vewa dande amerika c'est tawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e vewa men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo saido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Mauritanie ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e gal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal gal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école mi fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiner men boray kay jidi men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi kono faransi e der afrique ro gandi tiad felliti tadugol jokkondiral mum e faransi to bangal kono no hasi ka senegal kadi jokkadon
ngurdan fulbe
adoroden Mauritanie hande siko a wangotodo e do mejaajerendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Mauritanie najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Mauritanie Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti mimi nyamani hako bendefti mimi nyamani
jalnika wude andanonde e derendo fulbe e osa kadi o fonno chonche joktimo ummande hesere ha wudi hertribi dum koddo sal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum satane
fami am be ciere gundi way adu wodi ko naturel de ngarmi hen wala de pelitnde waddi dum wal waccude jalnude yimbe soxlaani miijoji kewdi parce que ko no yam di naturel ala wuntan daani non din findina me kam community wala jalnudi yimbe min ko non jibni raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane en jalnika de rendo fulbe
mawmin den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof en jogi manda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dingral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam arbodo suuto ala ala woto suuto hayla ala mam nyaago ala ala woto suuto en wodno kadi hal fi gele mutti ko sakiri ko wadi pinal gongal naati meden ko wayon pinal arabe bi jani 5 be badde hen jalnil yimo wodi badde hen jalnil yoru joni kadi ala jimaral ne habbanno montore koygal u yobadi koygal ko yahata montore ne ko yahata den badi jalkide pinina tut
koddo sal e der jalniko mum ala ko fondi leydi Mauritanie e demgal pular
woni hen no biran ni mi ganda Mauritanie comme si Mauritanie wodani e min nak mir wa yidi yimbe fof mir wa yidi leydel fof mi ko leydam buran tammi en way wad fof donc voilà e ko ci dem kalam kiti ba sumi hebi to kemi do wal so yimbe en ci camera de studio ko alle dem kalam parce que hen ci binam ki pular jibinaami ko heen ganndu. Donc nak so neɗɗo yi haa yiɗi kam e leñol mbaɗa wonde fof mam andinma min ko mo holon e hol ɗemngal mo kaalami e hay sinno anndano ɗemngal am essaye andindemo ɗemngal am, par ce que so a anndi kam a anndat ɗemngal am. Ɗum saa so neɗɗo wii koɗɗo ko mbaɗa wonde fof ngannda koɗɗo kam ko pullo te alat ko pulaar. Voilà,
koɗɗo sal laatiima hoodere ɗelñoore kala nokku. Kajjata jam ko gollotooɗo e fedde nde wonaa laamu yankoore PAM ina seettoo e ndeer njillu mum.
Mi heewaani yeeɓde TikTok no feewi so Allah, kono mi ummiimo ɗo njaami leydi ɗo farayse haalataake, pulaar haalataake. Nde innitiimi ko mi murtannaajo, joomum adii naamdaade mi, do you know koɗɗo sal? Mimi waaw, o noon ko star mawɗo. Mbeltiimi kadi mbeltanimoo.
Ɗum ko yeeru njalniika koɗɗo sal. Amadou Diop, Nokshot Mauritanie, VOA Afrique.
A jarama Amadou Diop. Joni jahen labbe hakkundere Fouta Diallo. Ala hajji Amadou Balde ko suka gaynudo jande himo subi meccal ñeñe pore no diren dum art plastique ka faransire meccal gal duda yi ede e der Fouta. Nultondirado VOA fulfulde labbe Oumou Kesso Diallo yahi ka suudu gollirdu o ñeño.
Wano ɗi portrait ji ɗi wonɗon tinude ɗo ko defi molanaɗo, par ce que si goɗɗo yoɓima ɗo milliard a desinanima photo kono tawi nandale makko aɗa sana pas de sens.
Binding e pirinti ko ɗum o waɗi métier makko. Alhaji Amadou Balde sifanilan ko honno fuɗɗori haa o duumi e ngal meccal.
Golle ɗe hen ko fuɗɗi ko law bay kaka école, mi fuɗɗi wadde dessin o seeɗa seeɗa tawi soondo mi dessina e men ɓora e kayeji ɗi men dessina. Ɓe watti kadi noddude on tigi waɗa dessin ji de croquis ka tableau. Ko noon ardi haa mi ɓattimoɓe no Daka ɗo, kamɓe ekkitilan tigi tigi peinture on, hollilan ko honno pinceau jo ɗorte, hollilan ko honno dessinirte. Ko junngo maɓɓe mi janngi.
O suka mo duuɓi capanɗe tati e joyi no rewa e ɗi pirinti makko waɗa sifaaji ceertuɗi gila yewtugol fii taarika haa e alhaaliiji ngurdan fewndiiɗi.
Ɗo woɓɓe nayarde waɗa commande tableau wona portrait on, ko ɗum ɗon ɓuri heewde. Ma ɗum paysage waɗana hoorema, ma ɗum idéeji goo. Mi waɗino kadi goɗɗi goo ɗi mi yeeyi wono sur l'immigration clandestine, ko fayɓe woni jeɗde laaɗe yaha ka maayo sifa ɗum ɗon. Ma ɗum oɗo ko fii corruption oɗo sifii ɗo. Donc ko sifa ɗin idéeji. Donc yanna plein kon tigi miijitoto waɗa arana ko goɗɗo landima.
Pirinti wonaa ko jaali hannde e nder ngurndan fulɓe Gine. Wure yoga e yimɓe no itta ella e mum. Kono Amadou Balde no mari miijo ceertungo e ɗum.
Pay kumma fayde so a yimo dessine ay ka kaye, ko watta kon le plus souvent ko piigol mum. Aynayi koye puyndango jokki ala janngude. Min kadi ko noon mi feƴƴiri école primaire. Maɓɓe no duwa faamude ɗum kadi ko hakkil ni. So a yi pay kum tun no jati fii dessingol anndu mo mari hakkil. Donc wallito mo e ɗen ɗon baŋnge le plus souvent on tigi heɓay udital e nder muɗum o foolay e nder muɗum. Donc ɗum wonaa puyndan, par ce que hannde min koye hoore ɗum ɗo mi woni feƴƴinde. Kono asama kala naafenaande wonaa puyndan kadi are jokka e ɓe wallito mo e nder ɗum ɗon ko hakkil moɓɓe.
Saayiji goo Amadou Balde no waɗa kadi maaginaagu walla teyater naɓidugol no mecce ɗuuɗude ngam keɓude ngurndan makko. O suka noddi ardiiɓe suudu martaba leydi Guine tammbitagol ngam mecce pirinti heɓa polgal.
Enen ɗo si innaama culture directement ko wano musique jama on miijoto fii mum. Si affaire ɗe golle fayda haray no yeggita no waɗa o second plan. Ko feewɗo ɗo tigi haray mi fewtata autorité ji ɗin, kamɓe haani wallitaade heɓana men cadre ka menen artiste peintre ɓe ɓen min waawata tumbondirde men weeɓita golle ko min woni waɗde kon. Ɗum waawa même développeur de tourisme on ka meɗen. Hara si ɓe ari no woodi ka inna voici une boutique d'art ka tawata ɗum ɗo no werta. Hara si ɓe ari ɓe waawa soodude. Ma ɗum e exposition ɗum ɗon ko kamɓe autorité ji ɗin marɓe nden feere ɗo waawata e waɗande on cadre ɗon ka artiste ɓe ɓen waawata exprimude talan maɓɓe on.
Oumou Kesso Diallo, VOA fulfulde labbe.
Hiɗon jokki heɗagol Daande Fulɓe e dow VOA fulfulde. Hiɗon keɗo men nokkeli fof e adunaru. Meɗe weltori jikke ɗe fawɗon e dow amen. Mi yetti Mohamed Aliou, Yakuba Sanusi, Abdoulaye Maigari, Maccuɗo Pulaku, Aboubacar Manaja, Sherif Ba, Ousmane Mokobe, ko non o windiri ka WhatsApp ton, Ousmane Mali e julde Aboubacar joɗiɗo Benin. Mi weltori ɓataki mon ka messenger e WhatsApp.
Diaspora.
diaspora
dubi capanɗe jeetati eɓe yeddude bone mo konu Faransi waɗuno warugol tira yerɓe ko ɓen woni Afrique naaɓe piramɓe no Faransi hettira ndimaku mum. Emmanuel Macron hoorejo Faransi irritike e alkamisa ñande 28 lewru sappo e goo aɓuru wonde ko wargo konu Faransi waɗi e nde d'accorde konu caroy nokkure takko Dakar lamorgo Sénégal. Yoro Mangara no arta e nde toɓɓere.
Sollotoɓe umminoɓe Afrique jeehi balloyi France fawtude koyngal ngal Allemagne yaɓɓuno e becce mumen ne mbiye tirailleur sénégalais ɓeɗon hewɓe maɓɓe no ɓe garti ɓe mbara to camp biyeteɗo Thiaroy gonɗo Sénégal ñande goo lewru e hitande 1944. Ɗum ɗon noon ha joni yejjitaka hikka France neldi lettre wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye men jaɓi joni France koko warnoɓe ɓe pelluɓe ɓe maayi kamɓe fof. Hande goo France jaɓi ko waɗi ko professeur histoire oɗo biyeteɗo Ibrahima Thioub ɓuyi hen windude janginowo ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimɓeɓe ko hotno kanko ardino duɗal mangal wiyetengal Université Cheikh Anta Diop to Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
Laamu France jogitino ɗum murtalde kuliyanko yettori doole kuliyankako kadi kono darande jama o faamu militanɓe ɓen lundi ɗum jama on seeraali kippirgol haa ko neeɓa ko. Emmanuel Macron sakkitori qirritagol wonde ko warngo tigi waɗuno Thiaroy.
Fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Thiaroy. Donc on a une convergence au moins sur
joni bete yewtereji ɗin feppodiri kono noon ana woodi ko heddi fayi ko faati e sokola
du point de vue de la mémoire.
Joni noon heddi ko so tawi maɓɓe ñawdu ɓe joɓa ɓe ɓe ganduɗa kamɓe taniraɓe mumen mbara hen ɓe ko babiraɓe mumen oyi ɗum ɗon noon ko hare kadi ko matan yimɓe kaɓe haɓe totte ko ganduɗa ko kamɓe jeeyi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
l'inégalité juridique, voire même judiciaire.
Le combat des ayants droit, des descendants de ces tirailleurs
et kadi jippiro e wakkilare bibbe fa e taniraabe tirailleur be ben no aradunu de Faransi yo wayru darande mum ma noto sariya ka cuudi nyaawirdi nganto tugol tirailleur be ben
dommage les tirailleurs.
VOA Fulful de Paris Yoro Mangara.
A jarama Yoro Mangara. Mido inna on jofi timmi taskaram men on hande komi woni ciernomo Dumba hewtinanɗo on daande fulɓe immorde Washington. Mi jarni Abdourahman Dia Lionel Gahima e wallitiɓe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere ɗo. Mi jarni kadi nultodiraɓe VOA Fulfulde fof Amadou Diallo, Karim Bahadjo, Mohamadou Aboubacar, Oumou Kesso, Amadou Diop e Yoro Mangara. Hiɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Miɗo yalani on jam nokku kala ka gonɗon e adunaru ndu. On jarama. Mi accidi on e ngol gimol iwrangol en Gana ko Aisha Gana yimigol yettore pulaar.